Unakunywa bia ama unakunywa soda, ata mwendo kasi mimi mbona ni balida. Na kuhusu misosi utakula utashiba, utachagua wewe kavingine utabeba. Ni kwako so mtu mbaya, ukija sitofanya kitu mbaya. Mwazako nina alimbaya, ukichelewa kidogo nitadedi. Kasema mimi si show,
mimi si show,
mimi si show, show, show,
mimi si show.
Akasema mimi si show,
show, ah, mimi si show,
mimi si show, show, show,
mimi si show.
Chini miguu juu mama uu, utakuja kuni uwa ukwa usiku uu. Unanikosa na yo miguno okay. Nanogewa kwa nini chomoke, baby shika moyo wangu. Unakwenda mbio, ukijania cha utanipa kilio, kilio. So mtu mbaya, ukija sitofanya kitu mbaya. Mwazako nina alimbaya, ukichelewa kidogo nitadedi. Kasema mimi si show,
mimi si show,
mimi si show, show, show,
mimi si show.
Kasema mimi si show,
show, mimi si show,
mimi si show, show, show,
mimi si show.
Again, 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 again.